Fisher K Records.
www.fisherk music.
Vadu. Vadu, the great, the best, never listen, I'll kill the list.
Mama and Dad, the kid is getting fresh, you wanna try.
Mwanda wanga.
Hey, ako.
Nabwela ndi kuze nkani.
Nkani yanji.
Mandi sana kuze nkani, pita ukavare maske.
Chifu wa jani.
Ai, ai, wasa ndi andikila. Jitali kila social distance.
Jaga jata ja 2019 guna bwela ntenda kufidi 19 inapa antu uposila 19 posa kalisa inapa jinantine anaseka sukuru karangati mina ni makantini kubwele saloko to gati somba samu chitini tinazi wa mojedo kufidi 19 siso cheza nika kupesa ikutenga moyo wina otika cheza zikufunika kungopewa moyo ndika na osa cheza kusamba niso posa leka. Kuvala mas kosasia.
Covid, 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 Covid,
Covid, Covid,
Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid, Covid.
Corona ya padu wantu wambili zisanzo sodili nazo zambili ya jina sidiki mia nibo wa Malawi tikulila Minister of Transport tikapusa tose titaboti siku sanka uyu mwana wankulu nijifu kwa hango siga masukuru zafika posa usana hadi jibwezi osakisana sabubezega mankwala ne jingo yanga na kwa ala hadi josele madendawa tizikala mwamagezana itabwela dinango vacha kwela jimanga jina siga jita chakwela mafuta amini pasi agwela pasi diwa kofidi uja wakwela hidu sinkani nyama sewela ngadu ugana pasi ni wabebela.
Covid, 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 Covid,
watitengela pasi upuna social distance. Corona virus, what it ain't fancy. On a social distance.
Mama died, the kid is getting fresh, you wanna try.
Corona virus, what it ain't fancy. On a social distance. Corona virus,
Covid, 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 Covid. Covid.
Ufuna social distance.
Covid, 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 Covid.
Covid.